olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/Samoan.
Na pasi e le fono tangata itai o le Pacifica le Pacific Islands Forum i nukualofa i le vaya sanei. Le fuafuanga le malo tele au se taliene i mose i tutino e ngā lulue whaatasi ai atunu o le forum i le whaavaino se vaenga o leoleo le Pacific Policing Initiative. O le Police Policing Initiative, le PPI, ua faa nganga iai se vaenga tupe whaasela u miliona tala mai le malo tele, ma o le a whaavaina i se no fuanga i Brisbane e whaia i a onga faa leoleo. O leo leo nei, o le a awinatu i atunu o le Pasifika e whesoa soani i teimi o whaalavelave whaafuose i whaanatura, a tō ai manisi whaalavelave e mana omi ai. E le ngatai lea o le a whesoa soani fōi i le whaalele i atili o le ngā luenga a leo leo i motu o le Pasifika. Na whaalia popolenga o atunu o le li o Melanesia, le Melanesian Spearhead Group, i leono avea o le nei fuafuanga ma pāpui pui e tāo fiai e tunu o le Pasifika e fia feutanga i sa o masaina i mata upu i le pui puinga. I Samoa ua sa isaia ma mōlia e leo leo i Samoa se tama ilona whao o omanu anga i sona lava atali i ena o le tolu tausanga le matua. Nā tā ua e le komisina o leo leo au pa au longo i Tino Filippo i le Samoa Observer o le tama po le tamā fa ato ata tala i tua mai le fale pui pui, ma ua toe sai sa ia neise ia toe vāla aula na mata upu i le aso se fulmane ono le maasi na fōu. O le taumei titi na afia, e mai le alala fanga o salamumu, ma na muamua ave e le unungare i le fale mai fa ai tū mālo, o na tiri e le i mato tua, ma ua awinatu o ia i fafo mō tonga fitinga, o na e whapea e mātu i a tele ni manu anga i lona ulu. O lo malo si le wala awi company supermarket i e tāo fia ona toe whātau a ano povi mai whātoanga o lo tā ina le wau matua mō le whātoino whanua i whātoanga povi. Na whaalia e le Australian Conservation Foundation e lima se fulu whātoanga povi o lātou whaamaonia le tele o le wau matua o lo tā ina mō le whātoina o whātoanga povi. I se reporti o le Greenpeace, na tā wai le māwalunga le tūlanga o Ausitalia i atunuu o lo tā ina le wau matua. Ma nā o le paule o le atunuu o le OECD, o lo o i le lisi o atunuu tu ua ia, i le so ona tā ina o wau matua mō le whaato aina i whaato anga povi. Ua wāla a wai Bonnie Graham o le Australian Conservation Foundation i supermarketi, e tā o fia ona lātou tu e whaata wina a ano povi, mai whaato anga o lo o lisi i le lima se fulu nei o whaato anga povi o lo o te le, le wau matua o lo o tā ina, a wā le whaato aina o whaato anga povi.
If our big supermarkets and other players don't enact policies and targets to address deforestation, Australia is going to be cut out of exporting to markets like the EU, who have put in place strong laws to eliminate deforestation from their supply chains.
Bonnie Graham, Ole Australian Conservation Foundation. O loo te ena e le whaalaputupotonga le Cattle Australia, le iai o se whaafitauli i le so ona tāina o le wāo matua. O le company vaalele Singapore Airlines, o le avea ma company vaalele whaavao mālo mua, e whao ngā ina le malai vaalele fau le Western Sydney Airport, pe a tatala ina i le lua se fulu maleono na saunoa le palemia Anthony Albanese o se malai vaalele o le atu le ia tili ai le atina e o tamau ainga o nuu mapito nuu i sini sisi fo.
Well, this is an exciting day because Western Sydney International Airport is ready for takeoff. Western Sydney International Airport will drive jobs and the economy here in Western Sydney. If you want a catalyst for investment, build an airport.
Le palemi Anthony Albanese. O loo wha moe moe e o i le se fulu miliona pasese o le a pasia le malaeva a lele fau i le Western Sydney Airport. Pea a mataona tatalaina i le lua fe lua se fulu male ono. O le malaeva alele le nei, e le tāpunia, pe iai se sāse curfew, i teimi e tū lau ele ele, ma malanga e se atuai ana ba alele. o le atatalaina lua se fulumo le fai tula ile aso fitu aso o le vai aso.
Like, share, mafaali sau finangalo, muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.